Cool boy.
Fully. Tana, shout.
Please give me more beats.
Si tu mifia niko chuge, tatakuja geto juu size ya navuja. Kini zengwa na kuchuja na jipipia kibi na flex na kinchuncha. Nisa, miss your TikToker. Play hard, me na play poker. Changusha doba, mafanso na banjuka. Haters wana furado wana pasuka. Endelea kuhate, mina ingiza bache. Wanabonga shit, misi ndo manake. Kiona tumerusha inda kazi dake. Dotajua cha mtu ni chake. Fully, vipi, au ndio manake. Siana hate na nastay kwa mamake. Kiande kwa list na ka absent. Weni choko kwa hood na kukansi. Vibe gamere juu sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajoy taifana. Kisha nomba sela nija wana sezikana. Vibe gamere juu sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajoy taifana. Kisha nomba sela nija wana sezibana. Vibe gamere juu sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajoy taifana. Kisha nomba sela nija wana sezibana. Vibe gamere juu sana. Wanasema tumekuja jana.
Kinama CID kodini ndani ndai. Ukinitaka tu nipata na funga kurasa. Kile unachotaka umepata. Razi na kupiga chini. Pancha maini. Huku snitch utaacha. Urue leo kama mumini. Nataka nini. Ukizingua na kushanda. Bonus batani nao. Hatuna mpango nao. Fuck wa fande limo. Lamborghini. Wambia hii kitu ni legal.
Vibe juu sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajoy taifana. Kisha nomba sela nija wana sezibana. Vibe gamere tu sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajoy taifana. Kisha nomba sela nija wana sezibana. Vibe gamere tu sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajoy taifana. Kisha nomba sela nija wana sezibana. Vibe gamere tu sana. Wanasema tumekuja jana.
Mindo bushi mnyama pori wezi kunibadilisha. Kitu na manisha. Kujo navo kuja wezi kunitisha. Saba sona penda navo sababisha. Kuna walotaka kutubania kwenye game. Sema sa tufanyi for the fam. Siku ndo manunda regard them. Nando mana wifi do like them.
Vibe gamere juu sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajoy taifana. Kisha nomba sela nija wala sezibana. Vibe gamere juu sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajoy taifana. Kisha nomba sela nija wala sezibana. Vibe gamere juu sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajoy taifana. Kisha nomba sela nija wala sezibana. Vibe gamere juu sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajoy taifana. Kisha nomba sela nija wala sezibana.